zena tete.
Shaka!
Bamba bamba, ala yonika baka.
Shaka on the bay.
Yomiru ula muwa kwengo li singo.
Single life
when it's simple. Umbiru adi, tibu jajao.
Single life when it's simple.
Yo, sakate chemele chokwengo li singo.
Single life when it's simple.
Uli wasati, yobu jajao.
Single life when it's simple.
Lelo kano kafe basingo. Aba fumbo mudeka mnyumba. Muli watu nyumerenga muli singo. Demuleta zilawe zentondo. Single life when it's simple.
Single life
very
simple.
We sinabi teyanku wanamiku.
Single life
very
simple.
Ay, single life very simple.
Single life
very
simple.
Yo, kesa teyanku wanamiku.
Single life
very
simple.
Nina wanu yeta lambwa fumbira ande. Ande weba fumbira ngalia wana mande. Nina kusiteta singa timbevi pande. Letanga katijo ba mucha wa kumande. Nina we ya labu kaya kuwa na vinji. Ya labu kamugezi katano ya sirinji. Nina we ya labu kaya kuwa na vinji. Ya labu kamugezi katano ya sirinji.
Melo kano kafe basingo. Aba fumbo mudeka mnyumba. Muli watu nyumerenga muli singo. Demuleta zilawe zentondo. Single life very simple.
Single life very simple.
Vesina vite yanku wanamiku.
Single life
very
simple.
Single life
very
simple.
Single life
very
simple.
Yo que satelia kuwa na miku.
Single life
very
simple.
Single ladies, where a bad man single come with party feel like. Shako is single.
Lelo kano kafe basingo. Aba fumbo mudeka mnyumba. Muli watu nyumerenga muli singo. Demuleta zilaweze tondo. Single life weli
simple. Single life weli
simple. Ufuluta te ya kuwa kumukono.
Single life weli simple.
Single life weli simple.
Single life weli simple.
Nerezi uzete ya sabaza bimbo.
Single life weli simple.
Sakata chimere change na zipaga. Sagara kuhulira mbuza vya mbaga. Kastaka simu kange kabane data. Kona kwa kukuli sayo baba mumbaga. Mahobi neva hoji bange bari mumbaga. Geno mumirembe change nerida swaga. Mahobi neva hoji bange bari mumbaga. Geno mumirembe change nenywe rapia.
Sakata
single life very simple. Single life very simple.